Femine subi abade Jesu, femine subi abade Jesu, femine subi abade Jesu, mirut tako, mirut tako.
Numbade?
Jamta?
Tenala?
Jamta?
Horo napta angal dongal ke?
Mino wada sudu.
Horo mo jintani sudu.
O gami wada ton jarde woni
nanu ha mi halna ma histoire ko yesu halno mbo hali fi jom hakil e mbo ala hakil jom hakil mo ini sudu makoto do hairende ta ndungu foti ndiyam tobi hendu maundu ari bayri sudu makko mo yakaki
ono way o yakala mbo ala hakil mbo mo ini sudu makko
kanko kala mo mo ini sudu kono mbo wadi oto do jarnde. Awa taimbo gaini mbo wii o ndu sudu a moji. Awa budini seda tan lungu tobi. Awa ndi ya mfuti yo inu de sudu mako. Awa ndu yani. Awa konindu yari. Awa mbo lukito do, oh sudu am yani, sudu am yakima. Awa sudu mako yani ba mbo moji ni oto do jarnde.
Oh kodai do tigi mbo ala hakil.
Awa Yesu hali o histoire ha en yitat hore men. Yesu wi nanbe hala am e wabbe ka nandi e o jom hakil. Awa mabbe gomdinobe hala am heba mungurndam habadam to alkiyama.
Ewa ko wani ka hala ka min poti gomdinde?
Yesu wi ko mi wani lawol to alkiyama.
Hoko dun firi?
Yesu Christ ibi to Allah wani mbo ariga aduna. Yimbe kewbe jokimbo mbo halani yimbe fi jidol Allah ngol hono be fotete dandirede mbo sellini fawabe haysi mbo memi be tan mbo wumtini bumbe be mbo wurtinanno yimbe haysi be may yimbe yidi mbo abete kono mawbe yidani mbo abete be anyimbo ebe nangi mbo be nabi mbo to nyaawore be serji mbo be wadani mbo kufune gie awabe addi sede be penale ga dow makko. Awa be lapimbo, awa be nangimbo, be pengimbo to legal palti ndirangal. Andu be mako heo be yimbo mai. Awa jakorado mape nabi e ubimbo. Nyalane takbere mbo imitima ga maide. Embo urtikala, Allah jamno maide Yesu nde purumen. Yesu rondi tampre amen fijunu bajidi. Awa joni gomdin be hedia labi. Be nandi hembo ala hakil darnu nodo sudu makoto dow jarnde. Hala Allah ka wi mabbe fof be jahato jaygol. Joma be hakil hakunde modon gomdinat Yesu mai fi modon. Awa on nandat he jom hakil banodo sudu makoto dow hairende. Awa si on mai on gondoyat e Yesu hake bon ngurndam habadam. E on kulata hay seda fi nyalande nyaworende.